How many times do I have to say I'm sorry for the wrong that I have done to you? If I could, I'd go back and change. But I'm flesh and blood, baby, I make mistakes. Oh, not to want to make a cosa. Sasa, if you many choker. Chochote nilipofanya ntawezaje bila wewe, hasali wa moyo wangu. Naamini nilikuumiza rohoni, naamini pia ulilia machozi mengi. Oh, najua nimekukosa. Sasa
pamoja milele.
Wewe ni furaha yangu, ukiniacha nitakufa baba. Niko chini kwa magoti, naomba nisamehe. Unachotaka oh, nitakupa. Tabadilika juu yako, sababu nakupenda.
Pamoja milele, natamani wewe.